ngesiyona sibulala bulwadde corona kotagoberera basabo bye bagamba ojja kwesanga bukukutte kotagoberera basabo bye bagamba ojja kwekanga ngugeze omulwadde taase ensiyo oleme kubalumira mwoyo ngoba mulwadde wa korona basigo oleme busiga banno Buriyo tolinda kumala kukwata olyokoka kasenti buriyo buno bulumo bulwadde sisenyika banno bulwadde tobubasiga tubakunguzi sensi gweze batasiga bela walangokolola tobubasiga tasiga nokolo bulwadde obumunyola yebulite mwemola yagamba tebuluma lwaki yenyola buno buluma temwemola Buriyo tolinda kumala kukwata olyokoka kasenti buriyo buno bulumo bulwadde sisenyika banno bulwadde tobubasiga tubakunguzi sensi gweze batasiga bela walangokolola tobubasiga tasiga nokolo bulwadde obumunyola yebulite mwemola yagamba tebuluma lwaki yenyola buno buluma temwemola Buruma te mueve mola.